tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ibrahim Sonogu to bëgg jëndiga faadu hala Mamadou Sabo Sego jëm ñali sakrabe hedibe. Sabi ñalawma li ke dandar du ben gondal yimbe yaminangal hande no nay février ben sa dinaaji di yirwindirwini golleji yalla faabade li dimalindi li hewtagul jam e dawral festival segu arna jogite li ngalura segu ngal do kawtal mangal yodun mojere wonande trusiagal kene kabaru hotel bibe leddi mali ben ngoyti ke kabaru cogguti didi ben kulentri mu dadi leydi ndi ben gullor gudobe juude be mimi hala sababu ka do tidalla yo ele ben yewtere on nam parla di ngun sema kawru amane hande kikide alal bare joy février 2025 bismillah sakrat ñaloma hertanango gondal hakunde yimbe ben yambinaade hande nay février yamdama hande nay février 2025 bangal huntangul hore kabaru kebuta togul jam yo dunna kaltidal hakunde yimbe dinaaji e le alhali ben halaji metudi e basiji le mali do dinaaji di nangunde imbadraji fabade leedindi hebude kawral e kanyudu pamudral kanyudu famundral yalla ke bedro fam ke don ko intal ak blal hewani do fesango ousmane nyali bul e alcisse
Al-Hassan Modibo Ba yo andin do kabaru din al-Islamako kanko do woni hore jo kabaru jande le centre islamique de formation et de documentation Sifob e makko sawraare yo hakke al-Islamen fu sabi al-Islamako dande mun ana mawni sanne do ndatugol jam en dam fayotade pa bondiral
gotel e imadaraji mawdi di dina al-Islamako o holliti ni woni tewtude jam hakkune yimbe al-Islamako o ara narda min teddina dina yimbel be bingalde amem jina alislam fu golle mudum dum han laataade eden kaani wadde ko min baawi du fu yella ko heba bangal munyonjurgol de leede amen di an heddo
en tam hakkunde himbe yo sisili mawdo sanne do laada fu le dina chrétien en don holliti wide abe Edmond Dambélé directeur national de l'enseignement catholique o beedi wide église an darta kaltidal wada hakkunde dinaaji fatawe tiagal dinaaji e jallegni malin ko be fu tawe yo inna goto abba goto gonda le jam
L'église enseigne fortement. L'église kan yundo ana wajo san nangondirgol hakkune bibbe adama en. Le injila o jande fu ko jeta tum ana holita ele mudum yimbe tinno nangondira lato dane wotere. Be jidondira dum. Église ka kaltidal hakkune dina narta jamande.
Be dinan kobe ana darte e gondimbe di dinaji didi. Boddo e halaji bondi iminoji ibilisa cendoji dinaji fa yottade rafi sawrare.
Sakkaba to takla mo dukko en bango bem Facebook kadun X Trotar kenyen won ko fuddi kortal la nogo gubal la festival la sul Niger segu ar ndeno hikkar yo sisli kewal finata waji bangal hewtugul jam e gondal ndeno kamdu be kwar mo hulti wide dum do yo modjer modde ko kabaru tursiagal ke dun hotel be wiide dun gulrobe jurbe dun heban hen wongo hebata hen yirwinde kebal region o kanko nyalado amen tudu mohammed babakunta wonko heban ke do fasango umar waygalu e alcisse
no yimbel ben gondina tirde ngalure segunde dum dalti sababu so wadan gondi hebude golleji non gawsu fofana lamido kabaru utlaji kanye yewbe kayi fiji segu holli tirwide
vous savez quand
odo andi so golle tourisme ana wodi yimbel hewbe ana heba yogo ko tammata e juude mum adobe yimbel ana hem julabe jewbe liddi kanye ko nande mudum yimbel gollorobe juude mum kanye en du wonko hebata ko yeya li hem ede mbay wiide festival o ka darde mudum ana moni sanni bangal yirwer
tourisme
kanko adama traware o do don mo tawa o wottu joni o keb makko beedi ki sanne
cette année c'est un peu difficile
fitan hikana certi do beti yimbel hew woray don hikka do teleji di ka heewi miden belti seeda ka fewde e ko heba ko
o reservation la clientèle
yimbel wombe li segu be kay kolliti wiide de do yambera wudi irwinde sanne ngallure mabbe de don ko mamadou baba kunta hibni studio tamani segu
balle politique hono RPM yordi yelama ben pabike fu jaltugol leedi malindi e le fedde CDAO ndenno hunde fudude 2000 janvier 2024 timunde hikka nogo janvier 2025 ndenno holti wide guldo helto jaltugol na hanni ndenno tagal mudo handu be gatna hakkilo ben imadraji patfi jamarde yita e kuteji mudo kay dano ko mamoud agrissa ben du fasango ousmane yalbuli
pad yaltugol ngol waɗa kutteji mawɗi sanne dow jamare nde RPM ana darta kaltidal laaɓungal ɓernde wadde e CDAO fedde nde ana darta e laamunkoɓɓe kolita watte fuu ɓiɓɓe leydi ndi ko gondi wadde dow kabaru muɗon ɓeyde sembinde dow gollidal hakkunde leyɗe keeridirɗen ardiɓe parti du rassemblement pour le Mali darti dow kaltidal wadde e ɓiɓɓe leydi ndi darane sakkadedu ko yaawi torraji mawɗi wadde banggal keɓal e neɗɗaku hedde parti IRD kañum darti yaltugol ngol waɗira dow hakkillo jottigo jooɗa haalaji gaɗe fa gasa dow daranade nafagaji ɓiɓɓe Mali e kolliti kamɓe du nafa gonɗo dow hollitinde ɓiɓɓe leydi ndi yalla ana darano wowtude e o kabaru o parti ana yetta leyɗe AS ɗe daranade yawar hakkunde muɓen e himɓe leyɗe fedde CDAO noon du parti yelema ana darta e kanankoɓɓe leydi meɗen ndi ɓeyde daranade laaɓal dow golleji ɗi fuu ɓuri dow kabaru no passeport AS heɓirte
eley wattu mbiyen lewru février ndu holtan wiide janngol ngo ɓeydan sattude leydi ndi eno kamɓe dunke en kabaru cellal holti wiide yo wattu mo ñawuji hewata sanne docteur Amadou Bé Diarra dunke kabaru cellal ngo hanni bena bangal muɗum keɗa fotango Ousmane Yalboule
yaa rim yaa tout
ɗoyru ana woodi gagne durma fa yettade ñawuji goɗɗi goddugol e daande ɗi ñawuji fuu ana tawe sanne ley wattu dabbude ka noon sini ɗoyru e durma cawraka fa gasa ana wawi laata tiiɗ allah goɗɗo laatade ñaw buuce ɗi ñawuji fuu sini a ɓami hono durma kañum ana fawi do ɓiɓɓe ñaw ko wiyete viral ɗoyru ana fawi do ɓiɓɓe ñaw ko noddirte bactérie ñaw buuce kañum yo ñaw ɓiɓɓe ñaw noddirte viral ɗum wawi laatade du bactérie yo ɗum geƴƴu ñaw taweteɗi hedde men ñande fuu nden noon sini ɓi adama calɗi muɗon lokki ɗi tan ɗum latto sababu fa geƴƴi ñaw ɗi keɓa sembe ndenno so ɓuɓol waɗi ne wawi ƴumminide ɗi ñawuji
qui va déclencher tout cela
to yamfal to holta wiide mbiyen cogguji ñamduji ɗi ɓeydi tiiɗude le lumoji ɗi ndenno ñamoɓe mbiyen jama noftotore ɗiɗo kuleji waɗi holti wiide ɗum ɗo meeɗaka yeele le ngalluro nde ɓaɗade mbiyen lewru ramadan ndu ndeno sakku cakuru 100 gramme mbiyen mbam mayiri no wonno gonnoɗo uñaji jo hakkude uñaji ɓen tati e temeɗe jetti uñaji tati e temeɗe jeenayi ndenno ana wara tawi uñaji tati temeɗe jeenayi wonno ana wara ɓen jonte yogaji donc ɓen fahande leyɗi kabar jo holtan wiide maaro ɓen gawri e kañum ɗum nebama ɓeydi tiɗude cakuru ɓen lamɗan gonnoɗo cakuru 25 kilo lamɗam hande yo uñaji jeɗɗi ɓen 20 litre ɗum ɓeydi tiɗude yo hakkude uñaji nayyi e temeɗe jeego uñaji nayyi e temeɗe jetti fa hande wi jamare nde
studio tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mun itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnole
bangal yewtere meɗen o noon parle ɓen bamako ɗo lekkede leydi ndi jamanta holti wiide kullintiri muinoteɗo juuɗe ɗe ana tiiɗi sanne ndenno kamɓe muinoɓe holti wiide sababu muɗum yo saabi ko natta e golle ɗe heɓa nawaki heɓede ndenoɓe cefike to mbiyen bamako ɗo yoroso motti bankas sigu e tumbutu e gawo keɗana ko heɓana kanko umaro wagol du fas tonko wara makko
moƴƴinde bogal a wona ko yaafi leppi ɗi jaati an tiiɗi ñalawma hannden o sanne lefol komi gonno sodde buɗunoga e ɗum yeehi fa capanɗe nayyi na capanɗe nayyi e joyyi miɗen cottoɗo sakkosiji kañi degui deguiji fa yettoyo e maskiji yimɓeɓe an jiiɗi kulle ɗe sanne kaɓe mbiyan ana tiiɗi so miɗen gara fami moƴƴina kuɗɗe ɗe yo wajibmin ɓooyan ndi hen ɗum waɗi so yimɓeɓe ana mbiya irum tiiɗi arande ko moƴƴinirte ko ana yaafi wattu joni wona noon ɗum wordi kuɗɗe amen ɗe tiiɗa sanne komi moƴƴinirte ko woni ko yaafa minen ne wajib dañan komin darti hen kuɗɗe ɗe juuɗe moƴƴinirte fisa wi yimɓe temdere
ɓeɓeɗumtiɗi
yewtere meɗen zoom sur mema haala yimɓe leɓe gara fewi muñal kala to ɓe gonimi tiɗaɓe ciɗnan so wona kamɓe ardo ɓen nawtorede ɓen tawɓe tawiɗo fay soɓe tawi to yimɓe leɓ yogaɓe fa ceetra mukko ɓen banggal muɗu keɗa fasango Aly Cissé
les sakoroji ɗi damal guichéngaji to kalsi o yoɓete yimɓel yogaɓe kañum en ka wala muñal feyi no jiiɗaɓe fuu ɓe keppuɓe satu ɓe jiiɓan fuu ɗon hono on ɗo gorko mawɗo noddirteɗo ɓe gali ɓaro duuɓi capan jeegom wakkati fuu mangu makko yappata yeeso yella mo heɓa ardade yimɓe so yettike wakkati to kalsi o yoɓete to o fewtam e kanɗo hokkede kalsi o o ƴeewira coro guite makko client en heddiɓe dariɓe ɗon ɓe so ana dooma hey min ka hoɗum waɗi so on ƴeewira kan ni on jiɓɓe hadde kam jabbade na tawede mi nayejo o yoban do facture ngaji mako fo ya helawol mako gardien goto anadom kanyum ka tayki kemo ko boyi wonno o jukki e mako yaade fa damaltu facture ngaji himbel wobbe o nangata so yoba so ben do dokka mo ciewdi gardien o do tayki mo jonka o mo totta homo fo facture mudum nyalama mako ka weli gorko modo gardien o noddirimo dom o jabure habo gardien o ka haltonoy dum himbel gollobe le supermarché to sa majum bengali kanyum ka golle mudum boni le on do nokku honon waw hala em holitiri wiide rafi tawrede munyal wonko wawi biltande neddo wonko wawi bonnande dundu
siki wala alcc sakwe do katena kawol ni hande mission do saatu fufu ben holtinde himbe djum do banga numero amen 76 96 56 56 sakki ben siw tamen nota to telaji di kultit on bongal kuno funi 3321 mere mere don ka fandi fufu bu noga tawli telephone djum do sede yotere medde magazine yotam en magasin yokawar cellal en jogi dundu ben nyawuji ben nyamduji chambinoji na wala redu ben hono redu guru ben jonte tutugul e ko nande mudun usno nyali bulon ko hebane do faaba hejaba amen kedan fasango min e mako yo en kirijo
nyaw ko seru yo nyaw ko buri hewde fu kebirteedo sabe rafi cenam woni ko holten wiide docteur Fouseni Konare gollawle suudu docteur Banyagara
la gastroenterite
yo nyaw ngirudo sanne buri fofu wattu ndungu sambino na wala li tikiti dum matire tutugol na wala redu chatugo redu dugoru e sato jonte nonon ha ni kala matudo dum no tinno yasuru docteur yalla sawrude dum no yawiri
to to minyato fayota de bankas e moti be en kuje yogabe kuliti en wiide o nyaw meedi nanguri dum ben e kuliti en hono be kebiri o nyaw nango huseru
nibde liga dum do dum tere
nyande wadi ku nyamum ko tampini kan san reddugol dum lati sababu balano fi sembe denno wajibi kan yaade sur docteur wadde serum ngaji jam tundi dam nyamduji lamudi na mbawi sambinde na wala reddu ko buri hewde sum mati dum tan yaa sur docteur reddu na ndawano kan sanne ne tutan non ka tiagal ko yidi docteur o santanama ile balde tati
himbe hewbe be nyaw ko seru nangi ana kinno sawrude koy mu ben hunde ko hani selde don ko holti en wiide docteur Fouseni Konare mo suudu docteur Bayangara holti wiide sawrude hore mudun ko wana sabe nafata watti yogo ana waydu wadde kutteji do cellal
tonina do yide dido cellaji nyamduji ko buri yade sur docteur ta sawruke le galle yama dum wasa sellude no hani
cenam way wadde fa himbe den to e o nyaw nango hu seru dindo kabaru nyamdu gollo lesudu docteur Kangaba docteur Dawda Dambele be diwide nyawji mun yogaji anamba yarabude jati
ana hani na watta hakilo cenam nyamdu dawrude no kala ko nyamete laba gila dum mojinte wayotade dum natta hun yata fi cagal cenam ilabal arhandun fadde neddo nyamde lota jure mu dum fa laba kala ko nyamete na hani labinede so neddo sawi o don nyaw na wala redu ana hani mbasa battade yimbe tabi sato o don nyaw ona wabja
transmissible
à deux personnes. Nyaw nango huseru ana way timmede ndiyam leccal i nyawdo. Tun sabi docteur en ana mbajo nyawdo o yara ndiyam wattu fu tawtude safareji di bamata. Docteur Dawda Dambele holuti en hono dun hani wadirde.
Cours de la gastroenterite.
Le oro nyaw o sato ndiyam timman le terde djum an hani dam edintine. Djumu yara ndiyam sato fufu nyamadun ko hanti. Sabe ko buri hewde oro nyaw o sambinan rid dugoru e tutugul. Ele alhali yogaji an hani sababu o tewte yalla no sawre fa gasa ko buri hewdu joomu hewtan cellal tagal balde yogaji
e wi be docteur en himbe be dum buri fu tampinde yo sukabe famarbe kanya himbe nayebe fa yottaade himbe be nyawuji tampini wadde be darte e jamarande tinno e be himbe